Tēnā koutou, he mihi nui kia koutou e whakarongo ana. I tēnei pūrongo, ka tuku mai mai aroha a te Waihoro Shortland o Anzac Wallace, tētahi kaiwhakaari rongo nui i ngā tau kua hipa, i ngā kiriata ko Utu, ko Māori, ko Rapa Nui, me ētahi atu. I aikia te Waihoroi, ahakoa i tae a Anzac ki te hōhonutanga o te raru, nā te mea i mauheretia ia i pāremoremo o ngā hara nui, i puta ake āia ki ngā taumata o te mahi whakaari. I kōrero hoki a te Waihoroi mo tētahi atu āhuatanga o Anzac. He kaimahi ia mo te unianga, ā, i aikia te Waihoroi, i tū ki te mura o te ahi mō ngā tika o te kaimahi. E hari te mea ko te mahi whakaari te tino whāinga a Anzac. E kao, i tūpono noiho, nā te mea, i kitea a Anzac e tētahi hanga kiriata. Ki ona whakaaro, he pai a Anzac mō tēnei momo mahi. O tira, kia te Waihoroi, ko te mea nei, ko Anzac te tauira o te momo tangata, ka piki ki runga i ngā whakamātautau, kia whaiangitu ā tōna wā. Ahakoa te kino kē o tana tīmatatanga, he maha ngā mea i oti iāia. O ti rā, kia te Waihoroi, mehe mea e tino whai wāhi a Zac i ngā ā mātauranga Māori, he aha rā ngā mea e kore i oti iāia. I te mutunga o te wīwinga, ka mihia a te Waihoroi e ruera i tana reo mōteatea, reo poroporoaki, reo whakairo i te āhuatanga o te ao i noho aia e Zac.